mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Abatangiye kutumva muri uyu mwanya, namwe mukomeje kumva radio rya Amerika kuva mu gitondo cy'umunsi wa gatandatu, mbanje kubasuhuza hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ibisanzwe kuri uyu munsi ariko nizeye ko muze kumenyera ko mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaba yafashe akaruhuko kuri uyu munsi wa gatandatu, azajya baganirira mu yindi minsi. Uyu munsi rero muranyihanganira nkuko bisanzwe, reka dukomeze ibiganiro byacu by'uyu munsi twumva ikiganiro muri isanga cy'umwihariko kibanda cyane uyu munsi. Ahanini reka mbabwire ni ku bitekerezo byanyu n'ibyumviro byanyu, ariko nanone tugaruke cyane ku makuru y'ingenzi yaranze yabaye mu karere k'ibiyaga bigari, mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Afurika y'Iburasirazuba. N'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nawe rero aho uri hose mwese ntitwavuga aho muhereye muri uyu mwanya ku bakuri ikiganiro cyacu muri isanga ikiganiro cyanyu hani Washington ndetse ni Karekezi. Ese wowe aho uri, aho iwanyu, aho uri hose ntituvuga hariho uri muri Uganda, muri Tanzania, muri Kenya, i Nairobi n'ahandi n'ahandi. Yewe nawe uri mu nkambi y'impunzi cyangwa se inkambi cyangwa se inkambi y'abakuye mu byabo n'umutekano muke, aho uri hose uri mu Burayi, uri muri Australia, uri muri Amerika, yewe n'ahandi. Hano muri Amerika ubu ikibazo cy'ingenzi gihari ni ikibazo cy'ubukonje. Ubukonje bumwe burenze kamere, ese muzi ni frigo, ni ukuvuga bwa bukonje niba ushyize amazi hanze arahita ahinduka ibuye utamena. Ni ubukonje bukabije. Ariko kuri uyu munsi muradushyushya, dutaramane kuri uyu munsi. Ariko byifashe bite? Turabararitse. Ubu rero noneho mbabwire ko nimero dukoresha uyu munsi ya WhatsApp mwakoresha kuri uyu munsi mu biganiro byacu ni 1202 44 1993. Twizeye ko iwanyu abenshi muri hanze mwota akazuba, muri ku mazi, murimo kugenda, muri ku muhanda cyangwa se uri mu modoka. Waba ufite telefone yawe igendanwa, waba ufite telefone isanzwe yindi cyangwa se uri ku mudasobwa, yewe nawe uri kuri radio turakuraritse muri uyu mwanya. Ikiganiro muri sanga kiribanda kandi no ku muziki. Inosa kimenye hariya kuri technique, inosa wabagwira iki?
Thank you my God, thank you today. Tomorrow.
Thank you today. can follow me every day. Another contract, another payday. Even if I can't afford to go my kids, I know tomorrow will be better. Thank you, my God, thank you today.
Umuziki ni uturanga cyane ko bwa mukanya cyane ko hano harakonje dukeneye abantu bafite ingufu n'ubushake bwinshi kugira ngo tuganire kugira ngo twese tuve mu bwigunge no mu bukonje namwe aho muri hose icyo mwamukora cyose muri uyu mwanya icyo nabwira gusa nuko turatumiye kuri radio Ijwi rya Amerika ni radio mudatenguha mwihitiyemo muri uyu mwanya mbere y'ukomeza ariko mbere y'ukwakira amatelefone yanyu no kwakira ibitekerezo byanyu reka mbibutse muri make cyane zimwe mu nkuru zaranze icyumweru aho cyane tugaruka kuri wowe umuhinzi umworozi ni wowe uhinga imyaka ni wowe ugaburira abantu benshi batuye akarere k'ibiyaga bigari mpere ku nkuru twibanzeho mu Rwanda kubijyanye n'abahinzi b'ibirayi mu Rwanda rero nyuma y'uko leta yatangaje ibiciro by'ibirayi kuva ku muhinzi kugera ku muguzi wa nyuma abahinzi bakomeje gutakamba kubera igihombo gikomeye babona ko bibaviramo ibiciro byashyizweho bintu birimo kubahirizwa urebye mu nzego zinyuranye abandi nabo baravuga ko ibirayi byeze birimo kuburira mu mirima kuko uburenganzira bwo gusarura ibyeze nabwo ubona umugabo ugasiba undi ahariko hanini ni mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda hari mu turere twa Rubavu za Nyamyumba na za Musanze ni inkuru twateguye umunyamakuru wacu uri muri Amerika mu karere k'uburengerazuba bw'u Rwanda hagana muri Rubavu na Goma ni Claude Ganza munyamagana aratubwira ibyo kibazo
Urusobe rw'ibibazo biri mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi cyane cyane mu turere byeramo ku bwinshi rushingiye ahanini ku mabwiriza agenga isoko ryabyo uburenganzira busesuye bw'umuhinzi w'ibirayi burasa nk'uburangirira mu murima we mbere y'uko yeza kuko bikimara kwirabira musaba uruhushya ruturutse ahandi kugira ngo abisarure bamwe mu bahinzi bo mu turere twa Nyabihu na Rubavu mu ntara y'uburengerazuba n'abi Musanze na Burera mu majyaruguru y'u Rwanda babwijwe irya Amerika ko bashavuzwa no kubona imyaka bejeje idashobora kubatabara no kubagoboka igihe bakeneye amafaranga byihutirwa
gukura byo ni ikibazo ni ukugenda bakaguha ijeto baha bataguhaye ijeto ibirayi bigahera mu murima urari ibintu mfite byujuje amezi atanu bisaziye mu murima ijeto kuyibona ni ikibazo kugira ngo ukure bakanga ikibazo cya kikadindi waba warafashe n'amafaranga ga credit ya banki gasanga inyungu ziri kugenda ziruka nk'abakabara ariko bo ntibemera kumuntu akura ugasanga mbese umuturage mbese ari kugenda agwa mucana
biratubangamiye cyane ahubwo kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ukarangiza ukwezi udakuye ugafata ukundi kwezi ugasanga ni ikibazo ahubwo gikomeye ahubwo byaboze byashyize yewe urebye inyungu ntayo kuko niba umuntu yagombaga guhinga ni ukuvuga ngo yari ukuri ukwezi gushize kandi muri kwa kwezi imyaka ye yareze yagomba kuba yongeye guhinga bikaba bimeze nanone
wagize amahirwe akemerwa gukura nabo basigara nyihurizo ryo kubona umugurira ku giciro kitamugushamo mu itangazo ministeri y'ubucuruzi n'inganda yasohoye ku itariki zirindwi kuboza umwaka ushize nyuma y'inama yahuje inzego zose zirebwa n'ubuhinzi ryavugaga ko amakusanyirizo yose agomba kwegurirwa amakoperative ahinga ibirayi akaba ari nayo yacunga kandi akagena imikorere yayo nyuma y'iri tangazo ba minisitiri b'inganda n'ubucuruzi n'ubuhinzi n'ubworozi bahaye ikiganiro abanyamakuru ku itariki 29 z'ukwezi gushize bashimangira ko ku bwoko bw'ibirayi bitari kinigi umuhinzi adakwiye kujya munsi y'amafaranga 135 ku kiro mu gihe byabaye byinshi ntanagiye hejuru 140 mu gihe byabuze naho ikiro kubirayo byaki n'igicyumve mu ijwi rya Bwana Vincent Munyeshaka ministri w'ubucuruzi n'inganda
igiciro cyahabwa umuhinzi ni kibe hagati y'amafaranga 165 n'amafaranga 120 niba byabaye byinshi bikamanuka umuhinzi ahabwa 165 ariko n'ibiciro byazamutse nanone ntibarenze 170 ku muhinzi ubwo rero ikindi twemeje no kuvuga ngo ibi biciro byemejwe bizakoreshwa mu gihembwe cy'ihinga cyose iki turimo kurangiza kubera ko ibiciro bigomba kuzajya bishyirwaho muri buri gihembwe cy'ihinga kandi bigakoreshwa mu gihugu hose
nyuma y'iminsi isatira ukwezi y'amabwiriza yashyizweho ariko abahinzi baravuga ko bataragurisha kuri ibi biciro kandi hamwe na hamwe igiciro amakoperative aguriraho umuhinzi kibari ubwiru abatwasanze bategereje kwishyurwa na koperative bategetswe kugemuraho umusaruro wabo
ibyo kiro byashyizwe na ministeri ntibirakurikizwa oya pe nta muntu ukuje kuza zikira nta muntu uzigiciro n'uyu munsi ubonaho bakuye nta muntu uzi ngo baramuhemba kuri aya mafaranga
nukuvuga ngo baguha yose urayemera rero
none wakora iki nukuvuga ngo bari buguye niyo uri bwakire
ikibazo cy'ibirayi cyabaye ingora abahizina n'ubu mu murima birimo ntibabikura ibiciro bakaduha amafaranga 90 gahaba menshi bakaduha 100 kugezana n'isa
amwe mu makoperative y'abahinzi ari nayo agura umusaruro wabo nayo avuga ko abangamiwe no kuba hari toni ntarengwa ategetswe gupakira ku munsi ari nayo ntandaro yo kutemerera abahinzi gukura igihe cyose babishakiye Kabasha Kanyamubari uyobora koperative ikorera mu murenge wa Bigogwe avuga ko koperative yabo itemerewe gupakira toni zirenze 20 ku munsi kandi ko umusaruro bafite nko mu kagari ka Kijote gusa wazarangira mu mezi atari munsi y'5 bikomeje bityo
ku munsi watugeneye toni 60 nyura nyuma y'ukwezi icyo kibazo cyabagikemura ufungura urarangeneye toni 20 ndashobora kurenza nk'ubu hamaze kwiyandikisha abantu bagera muri 400 muri 400 abamaze gukura ntibarenga 100 ibyo bikaba ikibazo kugira ngo uvane umuntu ngo toni 20 mu bantu 400 icyo nicyo kitubera ikibazo gikomeye cyane twabanje kujya gutambagira imirimo tugira ngo turebe nibura ibirayi byaba bimaze igihe kirekire abo nibo duheraho yaza akaba duheraho ajya gukura
amarira y'abahinzi ariko anafitwa n'abacuruzi baza kurangura ibirayi babigemura i Kigali no mu zindi ntara aba nabo kugira ngo bemererwe gupakira ibirayi basaba kujya gushaka jeto ku ihuriro ry'amashyirahamwe y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu riherereye mu murenge wa Jenda abo twahasanze ku murongo utari mugufi batubwiye ko bibatwara amasaha ashobora kugera kuri 5 batarabona iyo jeto
aburira umuntu yageze saa moya za mu gitondo ukiri guparitse kagiye n'umukandi kazi imodoka kiri guparitse hariyo n'ibibazo biba bitugoye cyane ubwo byabaye rero ko ntaragerayo none nzagerayo ejo ngasanga abagiye kare bantanze isoko nari nshya
mbere gutimba cyane cyane mbere kutwicira akazi cyane kwa nini iri kurara itanapakiye
hari ziri kurara zitapakiye kubera ko zitandikiwe
yego
niyo mpamvu amasaha none iyo jeto wayibonye wowe
Bwana Jean Damascene nta ushobora ukuri ihuriro ry'amakoperative y'abahinzi b'ibirayi mu karere ka Nyabihu avuga ko izi jeto batanga ziba zigaragaza ubwoko bw'ibirayi umushoferi atwaye tona pakiye igiciro aguriraho umurenge abikuraho naho abijyanye ibi byose ngo bigamije kubabuza kwihurira n'umuhinzi ngo batamuhenda
cyane ko hano twandikaho n'igiciro cyagenwe cyemejwe na ministre baragenda bakajya kuri koperative bagatanga y'amafaranga yagenwe ubwo rero kunyura hano ni uburyo bwo kwirinda abamani
kugeza ubu mujyi wa Kigali nk'isoko rinini ry'ibirayi wakira toni ziri hagati ya 600 na 800 ku munsi muri za karere ka Rubavu kagemurayo toni 200 akanyabihuka koherezayo toni 180 uturere twa Musanze na Burera tukagemurayo toni 100 none niba inzego zose bireba zivuga ko zahagurukiye kuvanaho inzitizi mu buhinzi n'ubucuruzi bw'ibirayi kandi hitabwa mbere na mbere ku nyungu z'abahinzi ariko ku rundi ruhande bo bakavuga ko ahubwo aya mabwiriza arushaho kugira inzira inzitane amaherezo azaba yahe Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
ngayo nguko Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda turabushimiye kuri iyo nkuru ariko nanone no kubyibazaho ni igitekerezo aho nibirayi umuhinzi afata umwanya gahinga akitegura neza ko umusaruro hari ikizavamo kikamugirira kamaro ese mwe murabona mute aho iwanyu ese hari ibindi bihingwa cyangwa se ibindi bibazo mufite bifitanye isano n'uburyo kugira ngo umuhinzi ahinge yeze asarure abashe kugurisha akuremo inyungu mwe bwana byifashe bite ndabaza aho ngaho mu bindi bice mu tundi turere tw'u Rwanda ndetse no mu zindi ntara z'u Burundi mu yandi makomine aho mwe mu Burundi byifashe bite mu by'ibitekerezo ariko kandi dushaka umwanzuro no kubiganiraho kuri telefone ariko mbere yuko dukomeza dufite umwe mu bakunzi ba Radio Ijwi Amerika Daniel uranyumva neza
ego ndakumva
Daniel tubwire neza aho uri Daniel urakomeye cyane
ndakomeye ndi mu Rwanda
umwaka mushya muhire kandi
yego na ndakwifurije kandi
none ufite ingamba cyo muri uyu mwaka
mfite ingamba nyinshi zo kwiteza imbere itemo na gahunda yo kuba nanjye nashinga urugo rwanjye n'umusibateze
iyo ni ngikomeye cyane Dani yo gushinga urugo ariko se kwiteza imbere ijambo ni rusange batubwira icyo ngaho
kwiteza imbere biragoranye ariko bigoranye buri ku giti cy'umuntu n'ubushobozi afite ariko bitewe n'ubushobozi umuntu afite aragerageza mu bushobozi afite n'ibiragoranye ariko umuntu aragerageza
ariko ntibigoranye wabitangiye ahubwo niba ugiye kurushinga ubwabyo ni igikorwa gikomeye cyane tubwire ku rundi ruhande uziteza imbere ute
ukuntu nziteza imbere mfite imishinga myinshi itandukanye zizaterwa n'igishoro nzaba mfite mfite imishinga itandukanye ubuhinzi n'ubworozi mfite gukora ubucuruzi mbese ndimo kukusanya ntuza ubushobozi bw'amafaranga yo kuzabikoresha
nta kibazo biracyari ibanga rikomereho Daniel ariko ubwo ugiye kurushinga ubwabyo ni umushinga nawo ukomeye kandi nabyo bigoza guteza imbere noneho igitekerezo cyawe ni ikihe kuri Radio Ijwi ry'Amerika
mfite ibitekerezo bibiri ariko nashaka kuvuga kimwe ariko ubwo mushyizeho n'icy'ubuhinzi bw'ibirayi ikibazo ku isoko ko tugeze n'ingamba zafashwe kamba ariko mba
nta kibazo uhina amagambo gusa
bijyanye na twari wenda ibintu byakoko ndacyo nagira ngo
ariko Daniel wakwihangana gato urasa nkaho uri ahantu ugenda nko ku muhanda hari waguma hamwe tukumvikana neza kubera ko telefoni yawe iracika bigatuma ijambo tuguhaye abandi bantu bataryumva wahama hamwe tukareba ko umurongo umere neza
reka mere neza nubwo imvura yagwaga cyane wasanga ariyo mpamvu
yego
noneho ndavuga kuri icyo kibirayi mubanze gucishaho
ni byiza cyane
noneho buriya leta yari yakoze ikintu cyiza urabona mu buhinzi abahinzi ubundi nibo babigwagamo ugasanga barahendwa noneho yajya ku isoko ugasanga ku isoko birahenze ariko umuhinzi yaguze imbuto imuhenze arahingira icyashyiraho amafumbire noneho ugasanga bamuguriye ku giciro cyo hasi ugasanga igishoro yashyizemo arahombye ariko kiriya giciro leta yari yashyizeho ziriya ngamba leta yari yashyizeho cyari cyiza ubwo ku muguzi n'umuhinzi noneho hari ikintu nabonaga nk'ingamba leta yafata ntabwo yakagombye gufata gukora gushyiraho ingamba ngo bihere aho ngaho ntibakore ubugenzuzi bakabaye kureba intuza amategeko bajeho cyangwa wenda ibwirizwa bashyizeho ko byubahirizwa noneho bakagira bagareba ukuntu abatabigenza neza uburyo bahanwa cyangwa bigakosorwa ariko igitekerezo bari bakoze cyari cyiza cyane
nta kibazo ni igitekerezo cyawe ni cyiza Daniel urakoze cyane noneho ukomeza ku yindi ngingo wari ufite
ku yindi ngingo murihangana nubwo imvura ari nyinshi
twihanganye rwose
noneho cy'abantu bagifite ibintu by'amoko
ubu urashaka kuvuga Daniel ihangane gato kugira ngo usobanure neza hari inkuru twatangaje ejo bundi kuri rya Amerika sinayigarutse ariko ni inkuru yumvikana ku bijyanye n'abantu bashaka n'abadahuje ubwoko mu Rwanda butavugwa ubu ngubu yego tubwire none igitekerezo cyawe
wana nenda njya musana kuza kwisi bidaho nacyo kugira ngo batagira ngo natandukiriye
yego
noneho mu Rwanda urabona ntago bikunda kugaragara ibintu by'amoko hanze ahangaha cyangwa bivugwe niyo bivuzwe bivugwa mu matamatama ndafite urugero mu bintu byambayeho nari nzi ko ibintu by'amoko mu Rwanda bavuga ko ngo bifite abahutu nabo babifite ingengabitekerezo cyangwa bafite ibintu by'amoko ariko nasanze atari mu bahutu gusa ahubwo no mu batutsi barimo bambabarira sinfite ivangura ndasaba kugira ngo ikibazo cyacyumvikane neza ndavuga ikintu ku mutwe ubundi nakundanye n'umukobwa noneho yari mu makipe hari ibintu ntari burondore kubwo umutekano we mbirondoye bahita bamenya uwo ari we hari umukobwa twakundanye ari mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu rya jenoside ariko ibyamubayeho ntagahoma muno hari undi mukobwa bari baziranye aza kubwira uwari umuyobozi waryo yuko uwo mukobwa dukundana akundana n'umuntu badahuje uwo muhungu amugenda aramubwira ngo njyewe ngo ndashaka ko dukundana ngo kandi ngo ni ngo nashaka ko mukundana ngo n'uriya muntu ngo n'abari abantu ngo mudahuje noneho umukobwa kubera yankundaga umuhungu aravuga ngo azamufata ku ngufu nkuko ikintu kibabaje hashize iminsi baramugambaniye noneho uwo muhungu amufata ku ngufu aramubwira ngo njyewe ngo ndashaka kukubuza ngo bariya ngo bahutu ngo bakwirwa hejuru ngo noneho ngo nkagutere inda ukazambyara umwana noneho ubwo yaragiye aramutwara amaze kumutwara mugambana abandi bahungu bamujyana muvuga mu nzu bamujyana mu nzu ba bandi bamutwaye baratoka umukobwa asigara n'umuhungu wenyine noneho umuhungu aramubwira ati wanga byakunda ndakurongora njyewe ntabwo nshaka kubana n'abari abantu umuhungu ahita amufata ifunguro aramubwira ati umukobwa abyanze amubwira ati niba ubyanze noneho urajyana inda yanjye uzambyarira umwana wanjye noneho ubu biracyari ikibazo ariko ni ibintu ubona abantu bagifite mu mitwe yabo ahubwo njyewe nkoze ubushakashatsi bwanjye nasanze no mu bahutu ahubwo nta bintu by'amoko bikirimo ahubwo dusigaje mu bundi bwoko urumva
noneho niko danye reka dufate kubera ko nyine urwo ni urugero rumwe utubwiye ku giti cyawe reka turebe nkuko bivuze
reka nongere akandi kantu gato
yego soza gato cyane rwose
mfite n'abandi bakobwa n'inshuti zanjye tuziranye noneho kubera tuganira cyane njyewe bankunda tudahuje noneho turaganira arambwira njyewe hari undi muhungu dukundana njyewe yarambwiye ariko bita ubundi uri iki noneho umukobwa aramubwira amubwiye aravuga ngo ngeze ngo ntango nari nageze ngo n'abandi bakwivanzemo urumva ni ukuvuga ngo ibintu nk'ibyo biracyahari ariko nanone abana batoya bamwe na bamwe ntabwo barimo ariko hari n'abo birimo ariko noneho ababyeyi babo usanga nabo bagira bate aribo babashishikariza kwangana urumva mfite n'izindi ngero nyinshi n'abanga kudashingirwa kubera badahuje aho icyo kintu mu rwanda ntabwo kivugwa ariko cy'ikintu gihari nkanjye ubamo noneho njyewe ngira niba nabyita amahirwe cyangwa ibyago bikeya ntabwo mbizi nkunda gukundana n'abantu tudahuje ariko ibibazo byose noneho birimo hagati aho njye nkabimenya kubera ko tuba tudahuje
niko daniye ihangane gatoya noneho twihangane rwose kubera ko twaguha ijambo rinini cyane igitekerezo cyawe kirumvikanye cyane icyo kibazo ni ikibazo gihari burya icy'ingenzi mu bintu byose bisanzwe cyane mu mibanire y'abantu nuko ikibazo icyo ari cyo cyose iyo kiganiweho burya cyangwa se iyo kivuzwe ni uburyo bumwe kugira ngo haboneke umuti urambye watuma ikibazo cyane kijyanye n'imibanire n'ubwiyunge bw'abantu mu gihugu kimwe no ku isi reka rero tubifatire aho ngaho uvuze ko uzakora ubushakashatsi kubera ko uvuze ati ni urugero rumwe ubushakashatsi wabukora tukumva ikivuyemo ariko kandi twakoze ikiganiro twakoze inkuru kuri icyo kibazo kandi turateganya kuzakora ikiganiro kirambuye tuzatumira ababishinzwe abashinzwe komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda abashinzwe na komisiyo na kakane y'akademi y'ururimi n'umuco mu Rwanda twumve ko baduha ibisobanuro birambuye ku bijyanye n'ubushakashatsi bakoze kuri icyo kibazo kubera ko ni ikibazo navuga kigomba kuganirwaho ni ikibazo kireba abanyarwanda yewe n'abarundi arigakira bareba reka noneho dukomeze tuzagarukaho ubutaha Danieli dufite kuri telefone umwaka mushya muhire kandi dufite kandi kuri telefone niyibizi nawe tugutindiye gato ariko urakomeye umwaka mushya muhire nawe urashima Imana Danieli niyibizi uri mu kahe gace we niyibizi
kandi mu karere ka Kirehe
uri mu ikambi y'abarundi mu karere ka Kirehe ni mahama ni inkambi y'abarundi ntacyo nawe umwaka mushya muhire icyumviro cyawe nibizi
cyangwa cyanze nari sekere cyangwa se cyane n'ibintu by'ifungurwa yagatire koma z'abarundi
bite
kandi ngo rero nange ne tubona yuko tugiye kubaho nabi bivanye n'urya n'indya imfashanyo twahora turonka isani z'ubumwe ziragabanuka cyane ashaka twumve yuko ari icyo nari nashikaye
ariko nibizi wazamura ijwi gato kubera ko turakumva buhoro cyane nibura ngenda kumva buhoro cyane ntago nzu ko abandi bakumva ariko biraza buhoro cyane zamura gato ijwi kiramakanya bugabo
navuga ku kibanze kijyanye n'ifashanyo bahora baduha kijyanye n'indya twahora tujya
yego ndakumva
kuburyo indya twahora dufata dusa n'izagabanutse ku bintu byose bahora batanga bijyanye n'imfashanyo mu ikambi bashaka twumve yuko mwebwe mushika hejuru hariho nk'ikintu mwadusabira kugira turebe yuko ubuzima guha burabandanya kuko turabona bigenze nk'uko bimeze kubaho ubuzima bwacu ntibwamererwa neza.
Ye hari inkuru twatangaje n'ibi zivuga ko imfashanyo mwahabwaga ko yagabanijweho 20% nibyo none se ubungubu ibyo muhabwa bingana iki aho mu nkambi ya Mahama
yemwe cyagiye kubyoza turabona ibirondwi by'ibigori n'inusu hamwe n'ikiro n'inusu cy'ibiharage ibyo mara ukwezi ndetse no kubuyo amagarama bagabanutse ubu kubuyo nawo ni tuzaga saa tariki n'inusu.
Hanyuma ho mu nkambi suretse iyo mfashanyo muhabwa na HCR hari ubundi buryo mushobora kuba mufite mwa kwikorera indi mirimo ku ruhande yabongerera nk'uburyo bwo kubona amafaranga yo kwitunga ku bundi buryo
ego turabyemerewe cyane rwose niba ifite umusare iremerewe gucuruza nimba ari ibintu bya botike ndetse n'akabaro uburyo we gucuruza urabyemerewe nta kibazo cyane rwose ubibone ku buzima bwobandanya ikibazo nicyo kigoranye ni ukubwira umuntu abona umusare gufata aho abavana.
Ye urakoze cyane rero nk'utwe kuri rya Amerika nk'uko bivuze nta kindi twakora gikomeye cyane uretse ko ibintu byabereye aho ngaho mu nkambi n'ibyabereye ahandi hose icyo dukora sinavuga ngo ni ubuvugizi sin'ubuvugizi nk'uko twavuga ko ari ubuvugizi ahubwo ni uko bitangaza bikamenyekana abafite uruhare mu kubikemura bakabishakira umuti nta n'ikindi twakora rwose uratwihanganira gusa tuzakwegera tuzegera ngo mu nkambi hari umunyamakuru wacu hari n'abanyamakuru bacu bagera aho ngaho mu nkambi no mu nkengero zaho bazahagera bari icyo zuko kimeze icyo tuzakora tuzabitangaza bimenyekane hanyuma ababishinzwe bashaka kuko babona umuti wabyo ku buryo burambye. Ndagushimiye cyane ukomeze wihangane no kimwe cy'ambere cy'umwaka twizeye ko ufite n'ingamba zikomeye cyane zatuma uyu mwaka uzaba mwiza kurusha ushize. Urakoze cyane nibizi. Twese twese rero nkabitsamuye n'ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri Sanga aho tubaho umwanya wo gutangaza ibitekerezo byanyu. Reka dufate gato uyu utelefoni nawe witwa Desire mbere yuko tuza kujya ku muziki mukanya. Ariko Desire ndagusaba inamagambo cyane watubwira aho uri.
Ego dewe mu Rwanda.
Uri mu Rwanda uravuga buhoro cyane ariko Desire uri mu kahe karere mu kahe gace?
Karere ka Kirehe.
Kirehe nawe uri mu nkambi ya Mahama?
Ni hafi yaho.
Aha, wari kumwe na nibizi none ni hafi yaho cyane. Nta kibazo, ni byiza ko mutwumva aho muri hose mu nkambi. Twaramutse tubasuhuza mu kanya kashize, none n'abandi bari mu zindi nkambi ari z'impunzi ari z'abakuwe mu byabo, abari mu bisagara mu mijyi n'abari mu giturage ku mitumba, mwese aho mutwumva radio Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Desire tuguhaye ijambo nawe muri make cyane.
Murakoze. Hariho icyo nagomba kuvuga ku bijyanye n'umuco n'uburezi.
Yego.
Hano mu gihugu cyo mu karere k'ibiyaga binini haraho hakunze kuboneka ukuntu usanga urwaruka murabona harabayeho ingo nyinshi zituma iyo bwiramo intambara, noneho bigatuma urwaruka rutakaza imiryango, rutakaza ababyeyi, rutakaza inshuti. Hariho rero amakuru avuga y'ukuntu urwaruka dushobora kwitunganya ku buryo bwo gutsindataga tute bone fitire tute bone edikasiyo twarazwe na basokuru na basokuruza, kuko turazi muri kino gihe hariho abantu benshi era baba batakihari ugasanga ibigo byinshi bigwaruka cyangwa n'ibindi bigo biri imfubyi birera abana bategerezwa kuba barererwa mu miringo mu miryango. Kubera yuko abo bana bataba bakiri mu miryango bikababuza kwigenza neza kuko babura uburezi buhagije, babura indero nziza. Rero njye ngaca nkumvira urwaruka rwose na cyane cyane rwo muri kano karere kiyaga binini, u Rwanda, u Burundi, Congo n'ibindi bihugu ko twakomeza cyane cyane abantu baba bafite umwanya bari nk'umuhira nk'abajya amashuri yisumbuye n'abandi mu gice mu buruhuko bagasimbataza kurondera inyifato nziza yose yamiranga abakurambere, abantu ba kera, kuko byaga bikubaka umuco w'Abanyafurika ubwacu, ikubaka akaranga y'Abanyafurika ubwabo. Kuko mfatiye akarorero ku bihugu byinshi by'i Buraya, harimo indimi nyinshi zavuye mu Kilatini cyangwa mu Kigereki, mu majyambo menshi akoreshwa mu buvuzi no mu bindi, ugasanga byavuye muri izo ndimi za kera. Noneho ugasanga n'imico myinshi, inyifato nziza bya kera byinshi barabigumanye, bigatuma ukwinjira kwabo kwama ku gihe kandi batera imbere cyane nk'uko baba babyifuza. Bigatuma rero bo bagenda batera imbere, ariko twebwe kubera ko habayeho ibyiyumo, abantu barahunga, abantu barabura nyine babaho neza, hari imvu ziva ku miryango, abantu bagaturasizwa, ugasanga ubuzima ntibugenda neza. Noneho ugasanga imbere ugenda ihungabana, naho ubuhoro ndi iterambere tuba tudafite umuco mwiza nyawo wa kera ibyiza
turakumva nabi. Ihangane gato Desire, icyumviro cyawe kirumvikana ku buryo rwose bunonosoye, ku buryo bunoze birumvikana. Icyo twavuga twakubwira twanabwira kandi urwaruka n'abakiri batoya, nuko icy'ingenzi cyose mu buzima ni ukuganira nk'uko bivuga abana, urwaruka bakaganira n'ababyeyi babo n'abantu bakuze basheshe akanguhe, babonye byinshi, bazi byinshi, bakavugana bakaganira kugira ngo uwo muco kama n'indi mico itandukanye, cyane cyane imigenzo myiza yatuma babana n'abantu ku buryo bwa kimuntu bitera imbere. Ndagushimiye cyane rero, ariko kandi icyo twakibutsa hano, kuganira n'abakuze, kuganira n'abantu bakumvikana ibitekerezo ni ibintu byiza. Icyo nashishikariza urwaruka n'abana, kenshi bidakunda kugaragara, ni ugusoma. Gusoma, kubera ko ibintu byinshi cyane biranditse. Ariko bisa naho, nk'uko bivuze Desire, abantu benshi ntago bashaka gusoma kubera ko bisaba ingufu, bisaba ubushake. Ariko abasomye biga byinshi. Turagushimiye. Uranyumva neza Desire?
Nk'akantu gatonya amasegonda atanu nuvuga
yego,
hariho ubuhinga abantu bashobora gutegura bagafata audio cyangwa video y'icyongero gikomeye cy'umukurambere, hanyuma bagahagera bakabyigisha amiliya publike kugira ngo abantu baba baritabye Imana mugabo atanu akanya kumva impanuro nziza za basoko na basokuza na banyokuru, bityo bagakura
ye. Ndagushimiye cyane rwose, ni icyifuzo cyiza cyane, nicyo n'impamvu nanjye nabishimangiye mvuga nti kuganira n'ikintu gikomeye cyane. Ariko nanone kubera ko ibintu byinshi biranditse, byava mu nyandiko, hari ibiri mu majwi, hari ibiri mu mashusho, si bose bazabona uburyo kugira ngo babone ayo majwi cyangwa amashusho, ariko ibyinshi biranditse. Ni byiza rero ko muri uyu munsi, iyi weekend ya mbere y'umwaka 2018, abifuza, abafite ubushake, bafata ingamba nshya zo kwiteza imbere bihugura ku buryo burambuye, baganira nabo batavuga rumwe, baganira n'ababyeyi babo, baganira n'abantu bakuze kubaruta, kubera ko hari byinshi babunguraho ibitekerezo. Ariko nanone gusoma, reka dukomeze ku muziki hari ya Innocent kuri technique yateguye imiziki myinshi cyane, agira ngo tube dusogongeraho gato Innocent.
Kuva kera na karimwari twazivuze ibiki, twazivuze inyato tuziture imbakanizi, zambi twimirende zambi kwimbatore cyane rwuruti kuko zari nyemazi kubuco umutwari numurage mu rwaga sabo nuruhere kane rudasigana ubuvivi kubuco umugwari hano mu Rwanda wimye cumbi abakibyiruka dufata urugero kwizo ntari u Rwanda rwacu ruhoreremye tubihanire kubitiro zikwiye uruti imanzi zarwanya impundura ikaze zigasiga ubuzima kugira ngo tube bazima ubwo nubwitange ni wo muco w'ubutwari imana yinga imanzi ikaba n'inkwakuzi nyiri umurinzi w'inyamibwa avugwa ibigwi harangwa n'ubumwe bwa gakondo mwene gihanga kurya kuba ingenzi iteka biraharanirwa ukagirira akamaro nyako igihugu cyawe tubiharanire
kurikira radio ya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ne mu kiganiro muri sanga kuri radio ya Amerika hano i Washington kuwa gatandatu muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese abagitangira gufungura amaradio yanyu nongiye kubasuhuza abo twatangiranye kuva kare mwese nkomeje kubashimira kandi bifuriza umunsi mwiza weekend mwiza aho muri hose n'ikiganiro tubaha ijambo muka tugezaho ibitekerezo byanyu tukabisangira n'abatwumva tukaganira n'ikiganiro n'ibiganiro kugira ngo tungurane ibitekerezo kuri telefone ndabona hariho ni Nduwimana uratwumva Nduwimana uratwumva huri Nduwimana turamubuze kuburyo bya tekinike ariko turakomeza kubashakishiriza abandi baterefona nibutsa abatwumva ko n'ijwi rya Amerika ya Washington DC noneho ndabona haje Leon uranyumva neza umwaka mushyashya na umwaka mushya muhirwa ukomeye cyane
Ese turashima ngai Burundi ngai Makamba mukayogoro kweri twiko turabategeza cyane turiko turabumviriza cyane ku ijana
Imana ishimwe Imakamba muratwumva
Turabumva vraiment rimwe rimwe kimwe gusa ari igihe amantene yanjye atazarafika neza kugira tubumvirize mugabo ubu turiko turabumva neza
Nta kibazo Leo dutangiye umwaka mushya nibyo nagashya tubwira amakuru y'Imakamba rero
Yego murakoze cyane ntangure ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika hanyuma makuru ngo ahimakamba twashaka kuvuga na neza kimwe gusa kuko tubabona ko ibintu byerekeye leta yashyizeho byo guhindura visa shingiro n'ibyo tubona amakuru yo bagezeko
n'amakuru agezweho rwose ayo makamba mujyakira mute
Yego abanyagihugu bamwe bamwe kukubera bariko barasa nk'abavyigisha kugira ngo barabe ukuntu botora yego canke oya mugabanyagihugu ntibariko barabitahura kuko bamwe bavuga bati ibintu ntitubibona neza ntitubona ingingo ziriko zirahindagurika naho bazitubwira tubona yuko umenga inyungu zoba ziri z'umuntu umwe wese
ntakibazo
ayandi makuru twashaka kubashikiriza n'amakuru ajyanye n'abana bagomba kudoza gutangura mu makaminuza batariko barabaha itariki ntarengwa yuko botangura kuko benshi baguma biyumvira ati tugiye gutangura abandi nabo ati ntiharagera kukubera atatariki irasigwa habona
ibibazo byombi birumvikana Leo kandi icyo kibazo cy'uko abanyeshuri bagomba gutangira muri kaminuza batarabimenyeshwa turibwira ko ababishinzwe muri uyu mwanya bashobora kuba babyumva kandi ni ikibazo kigomba kuba gihangayikishije ababyeyi cyane ko iyo abanyeshuri bagiye gutangira bisaba amahera bisaba amafaranga bisaba n'ubundi buryo twavuga imyenda twavuga ibikoresho mu gihe babimenyeshwa mbere byabafasha kugira ngo bitegure no ku kibazo cyanjye no guhindura guhinyanyura ibyo shingiro ry'u Burundi itegeko shinga ry'u Burundi ni ikibazo tumaze iminsi tubahamo ijambo tukabiganiraho twibwira ko nkuko bivuze Leo niba hari bitumvikana neza nanone ababishinzwe babyumviyeho buriya bazarushaho kongera umurego kugira ngo bahe abanyagihugu uburenganzira bwabo busesuye bwibanze kamarampaka no kwihitiramo ni byiza ruko abanyagihugu bahabwa umwanya uhagije bagasobanurirwa ku buryo burambuye kugira ngo bazabone uko batora nkuko bivugwa yego cyangwa se oya urakoze cyane rero
ego munamwe bwe murakoze ngaho kwishwe rya America muramutse nabandi banyamakuru ngaho murakarama
ndabasuhuza gusa ndabaramutsa na usuhuza abanyamakamba bose kandi mugiye mutwumva keshi munabitubwire urakoze cyane
murakoze namwe
ye kuri telefone dufite undi mukunzi rya America nawe uratwibwira amazina yawe
allo
ye kuratwumva nijo Yohani, Jean, John, Yohana, turakwita nde?
Murakoze. Yohani Banguwiha.
Banguwiha. Kuki bakwitse rero no kubera iki?
Yego. Sabwe.
Iryo zina ryavuye rwose ababyeyi bari guhaye bakubwiye ngo iki?
Banguwiha.
Yego.
Wari nyitse no murundi cyane. Abarundi baragoye. Abantu baragoye.
Abarundi baragoye.
Oya abantu.
Abantu baraguye.
Urashaka kuzira utwawe watwirondereye urabyumva nawe utubyumva bya Kinyarwanda banguye.
Cyangwa bya Kirundi. Nikuye.
Umwaka mushasha mwenyesha makuru.
Umwaka mushasha rwose ariko abantu ntabwo bagoye rero dutangiye umwaka mushya ahubwo abantu baroroherana.
Baroroherana nibyo biba bikenewe ariko abantu turagoya.
Reka twere kugora tubishyire imbere koroherana no kumvikana no kuganira. Noneho twiganirije. Amakuru mashya ngaho.
Na mahoro mutibitoke mu Rugombo.
Mutibitoke mu Rugombo.
Nyonwe mu Burundi.
Ya yewe. Urakoze cyane. Muratangaza iki?
Nari menyere ba Kamirindi.
Nabyo ni byiza rwose. Ni mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Niko witwa.
Uya ntabwo nitwa Thomas Kamirindi. Nuko tatanye ikiganiro.
Murakoze cyane.
Ye nta kibazo reka nkurarike gutangira ikiganiro cyacu kuwa gatandatu cyangwa se buri munsi kuva saa 10 kugera saa 11 tuganire. Abatwumva mwese rero mwitangira kumva ibiganiro byacu muri uyu mwanya nkuko natangiye mbitangaza Thomas ari mu karuhuko uyu munsi. Thomas Kamirindi umenyere kuri ikiganiro ari mu karuhuko uyu munsi wabataramiye waje kubakoresha ikiganiro ninge Etienne Karekezi noneho rero Yohana aho ni ku mupaka na Congo cyangwa n'u Rwanda
Congo n'u Rwanda
ye noneho twiganirira amakuru yaho ngaho muri makeye
yego
icyumviro cyawe
icyumviro cyanje allo
yego ndakumva Yohani
mfisa kamba ke nagira sikirize
mu mfunyafunyo rwose muri make cyane
yego murakoze cyane aha muci bitote mengamye kubijyanye n'umugwi sente bujejwe kugarukanira abanyazwa amatungo n'ayandi matungo
yego
iyo rero imanza zicitse tugashikira amatungo twebwe tuba twatsinze babandi batsinzwe bayanyazwe bakashikirizwa beneyo baca baguma bagendeza imanza ziba zaciwe n'urwego rwo hejuru bakagaruka mu ntara muci bitoke kubasibutiti bakakubuza amahoro bagukomvoka hamwe ugatabwa mu mbuto kugira bakuburabuze utega ubwoba ibyo nka basaba inzego zibijejwe cyane cyane ku rwego rw'umukuru w'igihugu badutabara urashobora gupfunguka bara no kugarukira ko ukazira ubusa wamara kuvuna aho ujya ku idudu ukumva ngo nutaye atatu kimara ibitongo byawe ibyo rero biriko bidutera ubwoba hamwe bakagukomboka ku mutahe ngo niwitabe wagirizwa ngo reberiyo rero urumva ko ari ikintu cyo guca umutwe ibyo bintu tugasaba mu nzego zo hejuru kubo dutabara bakaza bicisha no mu maprizo bakaraba nico bazira guko umuntu arafize gupfungwa zirubutse.
Ya turakumva cyane Yohani rwose cyumvire cyawe turacyumva cyane kandi ni impungenge uzamuye. Nanone twibwira neza ko abayobozi ku nzego z'igihugu buze hejuru ku mukuru w'igihugu turizera ko abakwana nawe cyangwa se abamwegereye ndetse n'inzego zo hasi zibanze ku mitumba turizera ko zumva impungenge zawe kuko icyo leta iharanira nk'uko mbitekereza cyangwa se nk'uko mbyumva Yohani nuko umutekano wawe ituze ku mutima ndetse no kuba uburenganzira bwawe agateka kawe kubahirizwa.
Urakoze cyane.
Komera cyane rero icyumviro cyawe kirumvikana cyageze kwa ku mukuru w'igihugu tumva ko cyageze rwose nta kibazo.
Uko twitore izuba riva yamena mu biganza by'Imana kabisa.
Aha.
Tuko turatsinzwa batsinze izo manza nibatugarukire urwego rw'igihugu ni gute ngo kwakira izo manza rukagarwa kandi mu ntara birimwe amahinyo. Nzabindi nyakuva mukuru w'igihugu ari karagwaza ndo gupfumbatisha.
Yereka tubifate byumvikanye uyu munsi ni sabato ejo ni umunsi wa Mungu hose ubwo no kujya gushimira Imana kubera ko ikibazo cyawe kirumvikana Yohani. Ukomere cyane weekend nziza kandi ukomeze uyu mwaka dutangiye ni weekend ya mbere y'umwaka 2018 ikomeze ikomerere neza nabawe cyane rwose aho mu rugombo bose basuhuze yereka dukomeza batwumva radio rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi kinyarwanda dufite kuri telefone Emile uranyumva neza.
Nakumba cyane.
Na uri mu rugombo cyangwa urahandi Emile?
Ya, ndimugisagara cya Bujumbura.
Ya, reka rero tuvuye rugombo tujye mu gisagara. Wowe uri mu gisagara aho ngaho uratubwira icyaho Bujumbura uyu munsi byifashe bite?
Nuguri mu gisagara mbona ibintu nyine bimeze uko bisanzwe biri gusa.
Uko bisanzwe ariko ntabwo tubizi niko Emile. Uko bisanzwe nuko ntabwo tukuzi rwose.
Nukuri uko bizambe ni bintu by'ubukene nyene birangwa mu Burundi nta utabizi nta utazi endise igihugu cy'u Burundi kiri ku mubijyanye no butunzi nta nacyo novuga cyarahindutse muri make.
Ntubwire ubukene isha kuvuga ubukene kuri wowe ubwa uhita icyaye ku gateka kawe ushatse kuvuga iki?
Ku gateka kanje mbo reka mvuge ku giti cyanje je namaze hafi imyaka irenga ibiri ndiko ndondera nk'ikintu nokora.
Yego.
Nibyukuri murabizi kugira umuntu akora ikintu biva mu mutwe arabanza akacyumvira icyo kintu narakirose icyo cyubwiro ndagifise mugabo ndaraba mbega uburyo bwo kubwira ndemari icyo gikorwa cyanjye buve hehe ndabusabe nukuri ibyo ni ibintu bigoye cyane ndiko ndavuga cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubushomeri buri mu gihugu cyacu.
Ubushomeri reka ntasinkurogoye sinibanga Emile. Ufite imyaka ingahe Emile?
Ndafite imyaka ishika ku 30.
30 uri umugabo?
Ntabwo ndi umugabo niyo nkira ndamaze hafi imyaka 2 ndangije kaminuza.
None se uri gita umwana?
Bo reka niyite umuyabaga basi.
Niko imyaka 30 ushobora ariko waratoye Emile ntiwatoye se perezida cyangwa amatora ntutora?
Bo mutora ndashobora kuba naratoye cyangwa ntatoye.
Niko ariko ufite uburenganzira bwabyo. Yewe ufite amategeko kugeza ku myaka ufite yakwemerera kuba watora?
Yego yego. Kuva ku myaka umenga ntihenze 18 umuntu arekuriye.
Ntiwumva reka duhere kuri 18 rero kujya kuri 30 hashize imyaka 12 urumva ko kuva muri 2005 cyangwa 2006 wari ufite imyaka yuzuye ushobora kuba wakwihitiramo abayobozi none ku myaka 30 uri umugabo.
Nibyo mu bisanzwe nyakubaha mu nyamakuru nko ku myaka nari mfise jewe ndavye abandi nk'ibihugu nk'ibyo bihugu byanyu byateye imbere imane mu bana barenze babiri.
Yego birumvikana
ariko urabona kubera ibintu bijyanye n'ubukene bw'igihugu na development ihari na buzi kubwira umuntu yisunganira yoba ku rugo akora imirimo itandukanye yoteza imbere urugo umva n'ikibazo gikomeye ariko icyizere cyo kirahari.
ikizere kirahari watangiye uvuga ko uri mu gisagara cya Bujumbura kandi wavuze uteye ko bahaza abantu abenshi ntabwo bahaze ariko uko mpabona uko mvugana n'abantu bakambwira uko hifashe nawe ikora kure nibyo navuga mu kanya uvugane n'abantu urebe ukuntu wasoma ibintu bya guteza imbere ntabwo byoroshye ariko ndabivugisha amagambo ariko ntabwo byoroshye ariko nawe imyaka ufiteho ufite ibyumviro bitandukanye cyangwa se biteye imbere hari ukuntu utekereza koresha ubushobozi wagira urebe ko aho mu gisagara cya Bujumbura ikintu cyaguteza imbere sinavuga ngo ni iki sinavuga ni kiriya ariko wishakishe muri makeya wishakishe nicyo navuga naho nkuko bivuga ibibazo biri mu Burundi kimwe no mu ndi bihugu ku isi ni ibibazo biri mu bihugu byinshi bitaratera imbere mu majyambere bisaba kwishakisha ku buryo burambuye bisaba gutekereza kurusha uko umuntu usanzwe atekereza kugira ngo ubashe kugera ku mugambi waguteza imbere ugateza n'imbere ababanyi n'abaturanyi komera cyane tuzongera tubiganireho Emile nta kibazo tuzabiganiraho reka ihangane gato nzaguha ijambo ubutatu zaguha ijambo ubutatu hari abandi bategereje kuri telefone kandi isaha iri hafi kugera reka nkwifurize weekend nziza kandi ubu n'ubutangiye umwaka mushya muhire tuzakomeza tubiganireho ku buryo burambuye urakoze cyane Emile Emile ubworo turagushimiye cyane namwe akomeje kutwumva mbivutse ko mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri sanga turaganira namwe aho muri hose turaganira n'abantu b'ingeri zose b'imyaka yose ari abagabo ari abagore abashinga ntahe abakenyezi abigeme urwarukaho muri hose ariko abagore n'abakenyezi nta burimo kuva mu kiganiro cyacu muri hehe namwe nimuze uyu munsi kwa gatandatu birumvikana ko imirimo ni myinshi mu rugo hirya no hino ibibazo by'abana ariko se kuganira ni ngombwa kuri telefone hari witwa Sidia Sidia uratwumva neza Sidia uratwumva kuri telefone hari warudu telefone yitwa Sidia kuri nimero yacu ya WhatsApp ariko ntabwo arimo kuboneka nibwo twumva neza ko nimero yacu ya WhatsApp ni 1202 44 1993 ntacyo Sidia turagaruka mu kanya ariko ndabona Mahoro nawe kuri telefone Mahoro uherereye hehe
ndi mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda
aha mu burasirazuba bw'amajyepfo y'u Rwanda none abatumva neza aho nahariho ni mu kahe karere ni kuwihe murenge ni mu yihe ntara Mahoro
ni mu karere ka Bugesera amurenge wa Nyamata
Inyamata mu karere ka Bugesera birumvikana neza kurushaho noneho tufite iminota mikeya cyane Mahoro tubwire kuri wa gatandatu amakuru yaho mu Bugesera
hano mu Bugesera amakuru ni meza nubwo imvura ni nyinshi cyane iri kugwa cyane ariko nta mahoro
imvura nayo ni nziza turo abantu bari bayikeneye aho mu Bugesera kandi ntabwo ari kenshi ihagwa
cyane rwose ko izuba rinyo yakunze cyane ntabwo nakunze kurangwa n'izuba cyane ariko twagize amahirwe imvura irimo iragwa cyane imaze nk'isaha yose iri kugwa
uyu munsi ni isabato rero ubwo no gushima rwose
cyane rwose no gushima Imana itumye ibyo akano kavura kuko kari gakenewe cyane
ye none witekezo cyawe Mahoro
igitekerezo nari mfite ni ku bijyanye no ku ishuri cyane ko igihe cyo gutangira cy'ishuri cyageze nk'uko mwabivugaga
yego
ariko nk'abantu twarangije kwiga mu wa gatandatu wisumbuye dukeneye kujya kaminuza abantu tuba duherereye mu bice by'ibyaro byagiye bigenda bitugora cyane kugira ngo umuntu azabe yajya kwiga kaminuza
ku buhe buryo bibagora
bitewe n'uko twebwe inama iyo byo kwiga umuntu yiga akurikije ngo icyiciro arimo ibijyanye no kwiga kaminuza bakurikije ibyiciro bimwe byo kwivuriza
y'ubude reka tuguhereho udutelefoni Mahoro wese ikibazo cyawe wumva ufite kugira ngo ntubashe kwiga kaminuza kandi ndumva neza mu ngamba no mu mabwiriza leta y'u Rwanda yatanze hakurikije ibyiciro by'ubudehe nuko buri munyarwanda ashobora kuba yakwiga kaminuza birumvikana bishingiye ku mategeko nibyo hari Minisiteri y'uburezi isaba ariko nanone bitehe bishingiye ku bushobozi bw'umuntu ku giti cye wowe ikibazo cyawe ufite ni ikihe
aho ku kibazo mfite nuko icyo giye mu bintu byanye budenyine nka twavuze cyo tutanga kiri mu kiciro cya gatatu ni cya kimwe cy'abantu baba bishoboye cyane
yego
rero usanga bigoye cyane kugira ngo uzabone amafaranga yo kujya kwiga kaminuza kandi mu by'ukuri iyo umuntu ari atari adafite ikintu kigaragara n'ibyandi byo kuba barakubonye nda umeze neza kugira ngo ntabwo byabaga bikeye umuco kugira ngo bibagutya mu cyiciro cya gatatu cy'abantu bakize usanga rero nk'abantu bahise bashyiramo twabaye no kujuriranye ntibikunda kugira ngo ube wajurira kugira ngo bagutire mu cyiciro gikuri cya kabiri gishobora gutuma wiga kaminuza utishyuye menshi
yego
rero biragoye cyane sinzi uburyo leta yatufasha ikatuvuganya kugira ngo natwe turi muri icyo cyiciro wenda babe badinda bagiteye muri icyo cyiciro cya kabiri cyangwa se nk'abantu bari mu byaro tudafite uko tumeze wenda bazabe uburyo si batworohereza ku bijyanye no kwiga kugira ngo tubashe kuba twakwiga kaminuza kuko kugira ngo muri iki gihe umuntu wese agire uko ameze ari uko ari kwiga kaminuza
birumvikana rwose mahoro ndagushimiye cyane kandi igitekerezo cyawe kijyanye ni n'ubushobozi buke ku bantu bari mu byiciro by'ubudehe runaka kuba batabasha kwiga kaminuza ni igitekerezo ni ikibazo twavuzeho kenshi mu biganiro byacu kandi n'ubundi tuzagikomeza tukiganireho icy'ingenzi ni uko numva ko ababishinzwe abagomba gukemura ikibazo abagomba kubumva cyane kugira ngo imibereho yanyu imibereho y'abanyarwanda aho bari ibashe gutera imbere ibashe kumera neza bagombye kugikemura tuzabiganiraho nta kibazo muhe biri imbere icyo dushinzwe no kugira ngo tubimenyekanishe ababishinzwe babyumve ku buryo burambuye urakoze cyane
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kandi muzakomeze turabakunda cyane hano mu Rwanda
natwe turabakunda rwose umwaka mushya muhire kandi
kuri twese ndetse n'abanyarwanda bose n'abarundi ndetse ku isi hose abatwumviriza ndetse umwaka mushya muhire w'amahoro
turagushimiye nawe cyane mwese abatwumva muri uyu mwanya nkomeje kubifuriza umwaka mushya muhire ni wikendi ya mbere y'umwaka turacyari mu minsi mikuru hano kuri Radio rya Amerika turabaha ijambo harimo n'umuziki harimo ibitekerezo ariko hanini turagira ngo twumve ingamba mushobora kuba mufite muri uyu mwaka mushya utangiye hari ibibazo hari utubazo ariko hari n'ibisubizo hari n'ubushake mu nzego zinyuranye Sidia agarutse kuri telefone gato sinzi ko tukimufite kuri telefone Sidia uratwumva neza
ndabumva neza
twari tukubuze cyangwa se waruducitse ari wowe niko
umurongo wari wayinari
aha nta kibazo noneho turimo turasoza hafi ufite gatoya amasoko n'amakiri tubwire vuba vuba icyumviro itekerezo cyawe
icyerekezo cyanjye
igitekerezo cyawe cyangwa icyumviro cyawe cyangwa icyerekezo
yewe nditwa Sidia Fuguru ndahantu nitwita Gizikibondo ndi umuhafi
yego
muri Tanzania
aha komera cyane kandi kazi
mbona ndabumva nyine keshi irashe nagomba jyewe kuvuga ndumva gusa ira ururimi rwanyu rw'ikinyarwanda ko twumvana neza cyangwa ngambigiha
nawe turakumva ariko
eh
turakumva cyane ijana ku ijana rwose gatanu kuri gatanu umwaka mushya muhire kandi
sawa
aha nta kibazo rero ubwo reka duhagararira ahangaha Sidia nta kibazo tubonye telefoni zawe aho muri Tanzania mu biganiro byacu bitaha arejo ku cyumweru ku munsi wa mungu arejo bundi ku wa mbere tuzaguha ijambo tuganire ikiganiro muri sanga ni buri munsi ku wa mbere kugera ku cyumweru mbibutse no guhera isaa kumi kugera saa kumi n'imwe z'igicamunsi ku masaha nyuma ya saa sita mwese rero muba mutumiwe ku ijwi rya Amerika kugira ngo mutange ibyumviro byanyu icyo tugamije ni ukuganira cyane muri uyu mwaka wa 2018 hari ibibazo hari utubazo ariko nanone hari ubushake n'ibisubizo reka tubishakire hamwe tuganira kuri mikoro hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nongere bashimira mbifuriza weekend nziza aho muri mwese mwumva ijwi rya Amerika Afrika.